iDA idlulisa ukukhathazeka ngokuphazamiseka kosuku lokuqala lokwengamela ukusebenza kwesikole esifundazweni obekuyiprogramu yeshayamthetho sakwaZulu-Natali iphazanyiswa amalungu eSouth African Democratic Teachers Union. Kulolu cwaningo obelihanjelwe ngamalungu awo wonke amaqembu ezepolitiki abamelwe eshayamthetho, abalandeli besathu bavimbe imoto eDabeka Secondary School eNanda okuphoqwe ukuthi usuku obehleliwe libambezeleke. Siyakwamukela ukukhathazeka okuvezwe yisathu mayelana nokukhokhwa kwezemali ze-norms and standard. Kodwa kubalekile ukuthi sigqamise ukuthi ngokwengxenye sikulesi simo esibi seyimali ngenxa yokwenyuswa kwamaholo okungaxhaswa. Okuyibona ababexoxisane ngakho nohulumeni kwazwelonke. Kodwa sibona ukuthi lezi vumelwano zamaholo kudingeke ukuthi zixhaswe ngokuphelele yiminyango yesifundazwe ezidle izigidigidi ebezingahlelwanga. Isathu isaqhubeka nokubamba uhulumeni inhlawulo mayelana nokwenyuswa kwamaholo futhi iyashesha ukuzihlehlisa noma isiphi isimo umnyango ozithola ukuso ikakhulukazi ngokwezemali. IDA ike yaxhumana nomnyango wezemfundo eqinisekini ukuthi ukukhokhwa koxhaso lwama-norms and standard kuyaqhubeka. Lesi simo siveza obala iy'nkinga ezikhona manje zemali umnyango osebenza ngaphansi kwazo. Kumele sibambisane sonke ukuze sizoqiniseka ukuthi iy'ngane zethu zithola imfundo engcono, nanokuthi futhi ayikho ingane ezoyithola isishiyeke ngemuva.